niambie utanipenda. Kama sina mali niambie utanipenda. Tongambo ya galabali abali na sente besa wali. Nakubuza nekururi obonja galao tunulamuli. Sirina sente zendi kuwa, nina sente zigule binyebwa. Sirina sente zendi kuwa, nina sente zigula masi. Kama unipendi, niambie nijue mbona kunitesa. Niambie nijue, kama sina pesa niambie utanipenda. Kama sina mali niambie utanipenda. Kama sina pesa niambie utanipenda. Zano cha wano menyo mutima lwa kubanga sente. Abagaga ndabye banji nyo ababacha walwa sente. Woman be my lover and I'll be your lover. I'll take you wherever no matter the weather. I will love you forever whenever no matter the weather. I will love you no matter. Umutima ukubera na mafaranga njewe mfite. Nunyange uraza kucha umutima. Woman be my lover and I'll be your lover. I'll take you wherever no matter the weather. I will love you forever whenever no matter the weather. I will love you no matter. Nipenda.